palola ke go palelwa batho ba botsisa ka wena papa bare dula kae batho ba botsisa ka wena bare dula kae bare dula kae dula batho ba botsisa ka wena e dula bare I'm